I'm reading from 2 Chronicles chapter 36.
Ninasoma kutoka katika Mambo ya Nyakati wa pili mlango wa 36.
Verse 15 on.
Mstari wa 15 kuendelea.
And this is what the Lord says.
Na hiki ndicho anachosema Bwana.
The Lord, the God of their fathers.
Naye Bwana Mungu wa baba zao.
Sent word to them through his messengers.
Akatuma kwao kwa mikono ya wajumbe wake.
Again and again.
Akiondoka mapema na kutuma.
And the Bible says because he had pity on his people.
Na Biblia inasema kwa sababu aliwahurumia watu wake.
And on his dwelling place.
Na makao yake.
But they mocked God's messengers.
Lakini waliwadhihaki wajumbe wa Mungu.
They despised his words.
Na kuyadharau maneno yake.
And scoffed at his prophets.
Na kuwacheka manabii wake.
Until the wrath of the Lord was aroused against his people.
Hata ilipozidi ghadhabu ya Bwana juu ya watu wake.
And there was no remedy.
Hata kusiwe na kuponya.
He brought up against them the king of Babylon.
Kwa hiyo akaleta juu yao mfalme wa Wakaldayo.
Who killed their young men with the sword in the sanctuary.
Aliye waua vijana wao kwa upanga nyumbani mwa patakatifu pao.
And spared neither the young man nor young woman.
Asiwahurumie kijana wala mwanamwali.
Old man or aged.
Mzee wala mkongwe.
God handed them over to Nebuchadnezzar.
Akawatia wote mikononi mwake Nebuchadnezzar.
He carried to Babylon all the articles from the temple of God.
Na vyombo vyote vya nyumba ya Mungu akavibeba.
Both large and small.
Vikubwa kwa vidogo.
And the treasures of the Lord's temple.
Na hazina ya nyumba ya Bwana.
And the treasures of the king and his officials.
Na hazina za mfalme na za wakuu wake.
Verse 19, they set fire to God's temple.
Mstari wa 19, wakaiteketeza nyumba ya Mungu.
And broke down the wall of Jerusalem.
Wakaubomoa ukuta wa Yerusalemu.
They burned all the palaces and destroyed everything of value there.
Wakayateketeza kwa moto majumba yake yote, wakaviharibu vyombo vyake vyote vya dhamani.
He carried into exile to Babylon the remnant.
Na wale waliokoka na upanga akawachukua mpaka Babeli.
Who escaped from the sword.
Waliookoka na upanga.
And they became servants to him.
Wakamtumikia yeye.
And his sons until the king of Persia came to power.
Na wanawe hata kulipoingia miliki ya Uajemi.
What a mighty day here today.
Ni siku kuu iliyoje hapa leo.
I want to look back at what the Lord has spoken to this land.
Nataka kurejelea kwa yale ambayo Mungu amelinenea taifa hili.
In this scripture you see that God was talking to Israel.
Katika maandiko haya waona kwamba Mungu alikuwa anawanenea Israeli.
He had sent Jeremiah to speak to them.
Alikuwa amemtuma Yeremia awanenee.
Because he had seen the great abomination that was going on in the temple of the Lord.
Maana alikuwa ameona machukizo makuu yaliyokuwa yakiendelea katika hekalu la Mungu.
And he felt pity, he felt sorry for his people.
Na akawahurumia, akawaonea rehema watu wake.
And then he sent them a word of repentance.
Akawatumia neno la toba.
But Israel and Judah.
Lakini Israeli na Yuda.
Did not listen to the word of the Lord.
Hawakulisikiliza neno la Bwana.
And they abused the messengers of God.
Na wakawatusi wajumbe wa Mungu.
In this case Jeremiah, they abused the messenger of God Almighty.
Katika hali hii Yeremia, walimtusi mjumbe wa Mungu mkuu.
And so the wrath of God.
Na kwa hivyo ghadhabu ya Mungu.
Was raised over the land.
Ikainuka juu ya inji.
The wrathful voice of the Lord spoke over the land of Israel.
Sauti ya ghadhabu ya Mungu ikanena juu ya inji ya Israeli.
I don't know whether you can be able to see Kenya here.
Sijui ikiwa unaweza kuona Kenya hapa.
Because when the Lord sent me to this land,
maana wakati Bwana alinituma katika inji hii,
in the year 2004,
katika mwaka 2004,
I remember October 14th.
Nakumbuka mwezi wa 10 tarehe 14.
In a mighty vision of the Lord,
katika maono makuu ya Bwana,
when the Lord came to speak to me about this land and its people,
wakati Bwana alikuja kuninenea kuhusu inji hii na watu wake,
and the Lord said by voice,
na Bwana akasema kwa sauti,
he said, I used to be their king,
akasema nilikuwa mfalme wao,
but not anymore,
lakini sivyo tena.
And I remember in that vision,
na ninakumbuka katika hayo maono,
then he showed me the altar of the Lord in this country.
Kisha akanionyesha madhabahu ya Bwana katika inji hii.
But the altar of the Lord that I saw,
lakini madhabahu ya Bwana niliyoyaona,
was completely broken and demolished.
Yalikuwa yamevunjika na kuharibiwa kabisa.
And then he put the person of the Holy Spirit there.
Na kisha akamweka mtu wa Roho Mtakatifu pale.
And he was trying to build it, was getting pieces to put it back together. I saw him trying to put it together.
Na alikuwa anajaribu kuyajenga. Alikuwa anachukua vipande kuyajenga tena. Nilimuona akijaribu kuyajenga.
And then he said by voice,
na kisha akasema kwa sauti,
go tell these people to repent,
nenda ukawaambie hawa watu watubu,
and restore my altar,
na wayarejeshe madhabahu yangu,
that lies in ruin,
ambayo yako katika uharibifu.
And then I began a mighty crusade to speak to this country.
Kwa hivyo nikaanza mikutano ya hadhara mikuu ya kunenea taifa hili.
I said, I see the altar of the Lord in the land.
Nikasema na yaona madhabahu ya Bwana injini.
It is a broken altar.
Ni madhabahu yaliyovunjika.
A defiled altar.
Madhabahu yaliyonajisiwa.
A demolished altar.
Madhabahu yaliyoharibiwa.
And at that time,
na wakati huo,
Kenya did not understand that Jehovah had spoken to them.
Kenya hawakuelewa kwamba Yehova alikuwa amewanenea.
And that's why repentance began in the land.
Na ndio maana toba ikaanza humu nchini.
Because I realized they did not understand what the Lord had said.
Maana nilielewa hawakuelewa kile ambacho Bwana alikuwa amesema.
And then come several meetings.
Alafu katika mikutano mingi.
The big meeting that took place eventually to Uhuru Park.
Mkutano mkuu ambao hatimaye ulitendeka Uhuru Park.
It did not happen according to what God had commanded.
Haukutendeka kulingana na vile Mungu alikuwa ameamrisha.
And so that is what aroused the anger and the wrath of God.
Na kwa hivyo hicho ndicho kilichoamsha hasira na ghadhabu ya Mungu.
The Lord had commanded repentance.
Mungu alikuwa ameamrisha toba.
Beginning from the king to the smallest person in the village.
Kuanzia kwa mfalme hadi kwa mtu wa kiwango cha chini sana kijijini.
But Kenya did not hear this word right.
Lakini Kenya hawakusikia neno hili ipasavyo.
And then in the process the Lord told me to go around the land.
Na katika hali hiyo Mungu akaniambia niende kote nchini.
I remember October 8th the year 2005.
Nakumbuka tarehe 8 Oktoba mwaka 2005.
When I walked into Kisii Gusii Stadium.
Wakati niliingia Kisii katika uwanja wa Gusii.
I looked at the pastors.
Nikawatazama wachungaji.
And I knew that they did not understand what I was saying.
Na nikajua kwamba hawakuwa wanaelewa nilichokuwa nikikisema.
Because I knew that if they had understood what the Lord was saying.
Maana nilijua ya kwamba ikiwa wangeelewa kile ambacho Bwana alikuwa anasema,
they could have joined me.
Wangeweza kuungana pamoja nami.
And run with me across the whole country.
Na kukimbia pamoja nami kote injini.
To plead with the children of this land.
Kuwasihi wana wa inji hii.
To bring repentance before Jehovah.
Kuleta toba mbele za Yehova.
In that October,
katika mwezi huo wa Oktoba,
October 8th in Gusii Stadium,
Oktoba tarehe 8 katika uwanja wa Gusii,
2005,
mwaka wa 2005,
many years back before anything was even dreamt of that could touch the land,
miaka mingi iliyopita kabla kitu chochote kiotwe kwamba kitatukia katika nchi hii,
and the Lord said blood would flow in the land,
na Mungu akasema kwamba damu itatiririka katika nchi hii,
and I saw the sword of God coming from heaven,
na nikauona upanga wa Mungu ukija kutoka mbinguni.
And butchering the land.
Na ukikatakata inji.
And I saw blood flowing.
Na nikaona damu ikitiririka.
And I saw people looking for their loved ones.
Na nikaona watu wakitafuta wapendwa wao.
And I saw people leaving their homes in large columns.
Na nikawaona watu wakiondoka katika maboma zao katika milolongo mikubwa.
And they were checking themselves into refugee camps.
Na walikuwa wakijiokolea kule katika kambi za wakimbizi.
And I cried to this land.
Na nikaililia inji hii.
I said, listen to me, the nation of Kenya.
Nikasema nisikize taifa la Kenya.
What is wrong with you, Kenya?
Nini kibaya nanyi, Kenya?
Repent and return to Jehovah God.
Tubuni na mumrejee Jehovah Mungu.
I told Kenya.
Nikaambia Kenya.
If you had seen what I have seen.
Ikiwa mungeona kila ambacho nimekiona.
You would have run to the Lord.
Mungemkimbilia Bwana.
I told Kenya to avoid these things, return to the Lord in repentance.
Nikaambia Kenya kwamba kuhepa kitu hiki rejeeni Bwana kwa toba.
And I spoke across this land with absolute boldness.
Na nikanena kote katika inji hii na ujasiri mkuu.
I spoke in every province.
Nikanena katika kila mkoa.
But what did I get back?
Lakini nilipata nini?
I was abused.
Nilitusiwa.
I was told I am crazy.
Nikaambiwa kwamba mimi ni mwenda wazimu.
I was told something is wrong with my head.
Nikaambiwa kwamba kuna jambo ambalo si sawa na kichwa changu.
And they mentioned everything.
Na wakataja kila kitu.
I remember one time groups of pastors were meeting.
Nakumbuka wakati mmoja vikundi vya wachungaji walikuwa wakikutana.
They even said,
hata walisema,
if he is looking for a woman, let him come to us, we'll give him a woman.
Ikiwa anatafuta mwanamke, wacha atujie tutampa mwanamke.
They spoke every word conceivable in this land. The young and the old spoke against Jehovah in this country.
Walinena kila kitu katika inji hii. Wazee kwa wachanga walinena kila kitu kinyume ya Yehova katika inji hii.
The men and the women spoke against Jehovah Yahweh, the God of Israel.
Waume kwa wanawake wakanena kinyume na Yehova Yahweh, Mungu wa Israeli.
I tried to cover my face.
Nikajaribu kufunika uso wangu.
But I told them.
Lakini nikawaambia.
I have seen your future.
Nimeona maisha yenu ya usoni.
You must repent.
Lazima mutubu.
Hallelujah.
Hallelujah.
Many things I spoke.
Vitu vingi nilinena.
And the Lord spoke with me.
Na Bwana akanena pamoja nami.
About the church.
Kulihusu kanisa.
And he asked the pastors to desist from the worldliness.
Na akawauliza wachungaji waondoke katika ulimwengu.
The worldliness that had entered the church.
Ulimwengu uliokuwa umeingia kanisani.
The lying to the sheep.
Kudanganya kondoo.
The sexual sin in the church.
Dhambi ya zinaa kanisani.
The false prophecies and false prophets in the church of Christ.
Unabii wa uongo na manabii wa uongo ndani mwa kanisa la Kristo.
All these things were happening in the church.
Vitu hivi vyote vilikuwa vyatendeka kanisani.
And the Lord said, repent.
Na Bwana akasema tubuni.
But when Kenya failed to repent.
Lakini wakati Kenya ilikosa kutubu.
The Lord pleaded with Kenya again.
Bwana akasihi Kenya tena.
And the Lord spoke with me on the 10th of February 2007.
Na Bwana akanena pamoja nami tarehe 10 ya Februari mwaka 2007.
And in that mighty conversation he said, for that matter now he's going to bring earthquakes here.
Na katika hayo mazungumuzo, akasema kwa sababu hiyo sasa anaenda kuleta mitetemeko ya ardhi hapa.
And I did a press conference.
Na nikafanya mkutano wa wanahabari.
Covered by all the media in this land.
Ambao ulishuhudiwa na vyumba vyote vya habari katika nchi hii.
Nobody can say they never heard or they never saw.
Hakuna yeyote anayeweza kusema kwamba hakusikia wala hakuona.
Or they never read.
Ama hawakusoma.
And I said, he is bringing earthquakes here.
Na nikasema kwamba analeta mitetemeko ya inji hapa.
He's going to shake your buildings and your land.
Anaenda kuitingiza mijengo yenu na mashamba yenu.
Because you have failed to obey his word.
Maana mumekataa kulitii neno lake.
Because you have failed to repent and return to holiness.
Maana mumekataa kutubu na kurejea utakatifu.
And he spoke about the wedding of the lamb in this land.
Na kanena kuhusu harusi ya mwanakondoo katika nchi hii.
A message that is now sweeping the world like a bushfire.
Ujumbe ambao sasa unaifagia dunia kama moto wa porini.
Every single country is asking us, please, we heard the Lord has spoken with you about He's coming. Can you come to our country?
Kila inji inasihi inasema tafadhali. Tumesikia Bwana amenena pamoja nawe kuhusu kuja kwake. Tafadhali nenea inji yetu.
And so you begin to wonder how much love God has loved Kenya with.
Na hivyo unaanza kushangaa. Ni upendo mkuu kiasi kipi ambao Mungu amependa Kenya nao.
But how come they can't see?
Lakini yawezekanaje hawaoni?
And then you see what happened a few months from that February 22nd.
Na kisha unaona kilichotendeka miezi michache baada ya hiyo Februari tarehe 22.
He was shaking tall buildings.
Alikuwa anaitingiza mijengo mirefu.
He did not stop shaking.
Hakukoma kuitingiza.
He was shaking their homes.
Alikuwa anatingiza maboma yao.
In the villages.
Kule vijijini.
From Mombasa to Busia.
Kutoka Mombasa hadi Busia.
From Lokichogyo to Namanga.
Kutoka Lokichogyo mpaka Namanga.
He was shaking Nairobi.
Alikuwa anatingiza Nairobi.
He was shaking Kisumu.
Alikuwa anatingiza Kisumu.
Narok. He shook everywhere.
Nakuru kila mahali alitingiza.
This land.
Inji hii.
They abused the word of God.
Walilitusi neno la Mungu.
And drove God to anger.
Wakamsababisha Mungu katika hasira.
Then he told me.
Na kisha akaniambia.
Go stand in front of this nation.
Nenda usimame mbele ya taifa hili.
And say this to them.
Na uambie haya.
And for those who will fail to repent.
Na kwa wale ambao hawatatubu.
I will deflock them.
Nitatawanyisha kondoo.
Which means he would close the house.
Inayomaanisha atafunga nyumba.
Only Jehovah can close his house.
Yehova pekee ndiye awezaye kufunga nyumba yake.
This land.
Inji hii.
Hasn't the Lord spoken with this land?
Je, si Bwana amenenea inji hii?
Hasn't the Lord spoken to these people?
Je, si Bwana amenenea watu hawa?
Until things began to happen.
Hadi mambo yakaanza kutendeka.
Look at how terrible they were.
Angalia jinsi yalikuwa ya kuogofya.
Look at the bloodshed in this land.
Angalia umwagaji wa damu katika nchi hii.
People were even killed in churches.
Watu hata waliuawa ndani mwa kanisa.
The tribes that had lived together.
Makabila ambayo yalikuwa yameishi pamoja.
Turned against each other.
Yakageukiana.
He took away the peace.
Aliondoa amani.
In 2004.
Mwaka 2004.
I said.
Nilisema.
I stood in front of this land.
Nikasimama mbele mwa taifa hili.
And I said, I've seen the red horses running across this land.
Nikasema nimewaona farasi wekundu wakikimbia kote katika nchi hii.
And the red horses in the Bible.
Na farasi wekundu katika Biblia.
They stand for the judgment of the Lord.
Wanasimamia hukumu ya Bwana.
In which the Lord takes away the peace from the land.
Ambako Bwana anaiondoa amani kutoka katika inji.
And men begin to slay each other.
Na watu wanaanza kukatana wenyewe.
That means only the Lord can return that peace.
Hiyo yamaanisha ni Bwana pekee awezaye kuirejesha hiyo amani.
How come Kenya did not know this?
Inawezekanaje Kenya hawakujua haya?
And I read Isaiah chapter 20.
Na nikasoma Isaya mlango wa 20.
And I said.
Na nikasema.
That if you fail to repent.
Ya kwamba ikiwa hamtatubu.
The way he told Isaiah his prophet.
Jinsi alivyomwambia Isaya nabii wake.
To strip naked and walk naked in the eyes of Israel.
Avue nguo atembee uchi machoni pa Israeli.
And Israel laughed at him.
Na Israeli wakamchekelea.
And the Lord said, just like my servant has walked nude, I will strip you naked in the eyes of the nations of the earth.
Na Bwana akasema, kama vile mtumishi wangu alivyotembea uchi machoni penu, nitawaekeni uchi machoni pa mataifa ya ulimwengu.
And the same word he read for Kenya.
Na neno lilo hilo akawasomea Kenya.
We were running TV programs here.
Tulikuwa tukiendeleza vipindi vya televisheni.
We broadcast them live.
Tukaviweka moja kwa moja hewani.
We aired them on radio.
Tukavipeperusha kwenye radio.
And I said, I see him coming to strip you naked, Kenya.
Na nikasema ninamuona akija kuwavueni uchi Kenya.
Look at what happened to Kenya.
Angalia kilichotendekea Kenya.
For more than a month and a half, in every living room on earth,
katika kila chumba hapa duniani,
they were watching the nakedness of Kenya.
Walikuwa wakiutazama uchi wa Kenya.
And they were saying, what happened to Kenya?
Na walikuwa nasema nini kilitendekea Kenya?
The island of peace.
Kisiwa cha amani.
Where refugees run for refuge.
Ambako wakimbizi wanakimbilia kujiokoa.
What happened to Kenya?
Kilichotendekea Kenya ni nini?
Hallelujah.
Hallelujah.
I want you to know.
Ningependa mjue.
That there is love in the judgment of the Lord.
Ya kwamba umo upendo ndani ya hukumu ya Bwana.
This marks the day of your return.
Hii inaweka alama siku ya kurejea kwenu.
If you will catch what the Lord is saying here today.
Ikiwa mtalishika lile ambalo Bwana anasema hapa leo.
He is saying that his word is still in the land.
Anasema kwamba neno lake bado lingali ndani mwa taifa.
And it's not yet over until the nation repents.
Na haijakamilika hadi taifa litubu.
That is when the tribes will repent and come together.
Hapo ndipo makabila yatatubu na kurejeana.
Because peace comes from the Prince of Peace.
Maana amani yatoka kwa mfalme wa amani.
Listen to me, precious people.
Nisikizeni watu wa dhamani.
That is the good news that the Lord showed me about this land.
Huo ndio ujumbe mzuri ambao Bwana alinionyesha kuhusu nchi hii.
That if this land will repent.
Ya kwamba ikiwa taifa hili litatubu.
He will restore the tribes together.
Atarejesha makabila pamoja.
He will give them back their peace.
Atawarejeshea amani yao.
And they will live in a land of revival.
Na wataishi katika nchi ya uvuvio.
He will heal their sicknesses.
Ataponya magonjwa yao.
He will raise their children.
Atawakuza watoto wao.
And he will provide for their food.
Na atawatwalia chakula chao.
And shelter.
Na hata pia makazi yao.
He is the provider of the grain basket of Kenya.
Yeye ndiye mtwalizi wa kapu la nafaka la Kenya.
Nobody else brings rain, opens heaven and rains over this land.
Hakuna mwingine yeyote anayefungua mbingu na kuleta mvua juu ya taifa hili.
But this time,
lakini wakati huu,
let Kenya not miss the train.
Wacha Kenya wasikose gari la moshi.
If you miss this train,
mukilikosa hili gari la moshi,
you might never be redeemable.
Yawezekana musikombolewe tena.
You will become irredeemable.
Mutakuwa ambao hamukomboleki tena.
That is what the Lord has said.
Hicho ndicho ambacho Bwana amesema.
He will not force you to repent.
Hata walazimisha mtubu.
But if his word will touch your heart.
Lakini ikiwa neno lake litaguza moyo wako.
And you come to repentance.
Na muje kwa toba.
Then he will heal you.
Hivyo atawaponyeni.
Healing is coming to the land.
Uponyaji wa ijia inji.
But that healing will come from repentance.
Lakini uponyaji huo utatokana na toba.
Remember I told you about revival.
Kumbukeni niliwaambia kuhusu uvuvio.
I said revival and judgment would enter the land at the same time.
Nilisema uvuvio na hukumu vitaingia injini mara moja.
And so the sooner the church will get back on its knees.
Kwa hivyo haraka vile kanisa litarejea magotini pake.
The sooner she will enter the land of revival.
Ndivyo kwa haraka litaingia katika inji ya uvuvio.
The sooner the Lord will lift the judgment of the land.
Ndivyo kwa haraka Bwana atainua hukumu kutoka kwa taifa.
Remember obstinate and stubborn Israel.
Kumbuka Israeli waliokuwa waasi na wasumbufu.
40 years.
Miaka 40.
In a place that takes about 3 to 5 days you enter.
Mahali ambako inachukua siku 3 5 umefika.
It took 40 years.
Iliwagharimu miaka 40.
For them to enter the Holy Land.
Kwao kuingia katika inji takatifu.
So Kenya needs to learn from this.
Kwa hivyo Kenya mnapaswa kusoma kutoka kwa haya.
So you need to know.
Hivyo mwapaswa kujua
that it is not about Kenya alone.
Ya kwamba haihusu Kenya pekee.
There are many nations waiting to receive the message on the coming of the Lord.
Kuna mataifa mengi yanayongojea kusikiza kuhusu kuja kwa Bwana.
So if this is going to be a major wave of revival.
Kwa hivyo ikiwa huu unaenda kuwa mvumo mkuu wa uvuvio,
then let people come down from Suba this side.
Kwa hivyo wacha watu watoke kutoka Suba upande huu.
Let others come from this side of Nyahururu towards all the way down to Nyeri. Let them come from that direction.
Wacha watu watoke upande wa Nyahururu chini kuelekea Nyeri, watoke upande huo wote.
Let others come all the way from Lake Victoria here.
Wacha wengine wakuje kutoka ziwa Victoria hapa.
Let Kakamega say we cannot be left out.
Wacha Kakamega waseme sisi hatuachwi nje.
Let Eldoret say we are tired of this darkness.
Wacha Eldoret waseme tumechoka na hili giza.
Let Nairobi say we are packing our bags.
Wacha Nairobi waseme tunafunganisha virago vyetu.
Let Mombasa say please wait for us.
Wacha Mombasa waseme tafadhali tuongojeni.
Let this land come before Jehovah. Let this land come and come down, kneel down and fall down before the mighty God of Israel.
Wacha inji hii ije mbele ya Jehovah. Wacha taifa hili lije lipige magoti, lilale chini mbele ya Mungu wa Israeli.
That is where the healing for this land is.
Hapo ndipo uponyaji wa inji hii ulipo.
I have spoken with the Lord.
Nimenena naye Bwana.
I have spoken with the lofty one.
Nimenena naye Mungu mkuu.
I have spoken with God Almighty.
Nimenena naye Mungu mkuu.
And he has said,
na amesema,
only repentance,
toba pekee,
will ignite revival of holiness in this land.
Itawasha uvuvio wa utakatifu katika inji hii.
Look at where Kenya is now.
Tazama pale ambako Kenya ipo leo hii.
He shows me in the dreams.
Ananionyesha katika ndoto.
That there are many widows.
Ya kwamba kuna wajane wengi.
He comes again and shows me.
Anakuja tena ananionyesha.
Many orphans in the land.
Mayatima wengi katika inji hii.
Is that the overflow that the pastors were prophesying to you on December 2007?
Je, huo ndio ufuriko ambao wachungaji walikuwa wakiwatabiria Desemba mwaka 2007.
They were saying next year is so much overflow for you.
Walikuwa nasema mwaka
too much grace.
Walikuwa nasema mwaka ujao ni kutiririka kwingi juu yenu, neema nyingi.
Is that the overflow of blessings?
Je, huo ndio ufuriko mwingi wa baraka?
So it is time to shut your ears off the dirt of the world.
Kwa hivyo ni wakati muzibe masikio yenu kusikia uchafu wa ulimwengu.
And listen to the voice of the Holy Spirit.
Na muisikize sauti ya Roho Mtakatifu.
That this time he may restore the nation of Kenya.
Ya kwamba mara hii alirejeshe taifa la Kenya.
That peace may animate in this land.
Ya kwamba amani iwemo katika taifa hili.
Look at how many nations long to hear what you have heard.
Sikiza ni mataifa mangapi yanatamani kusikiza kila ambacho mmesikia.
The wedding rings in the sky.
Pete za harusi angani.
The rapturing of their sleep in the dust.
Kunyakuliwa kwa wafu mavumbini.
The clock of God Almighty in the sky.
Saa ya Mungu mkuu angani.
Look even June 29th, 2008.
Angalia hata tarehe 29 ya Juni mwaka 2008.
He spoke again.
Alinena tena.
And Kenya is the first.
Na Kenya ni wa kwanza.
Why can't Kenya go back to Jehovah?
Mbona Kenya wasimrejee Jehovah?
Hasn't the Lord spoken to this land?
Si Bwana amenenea inji hii.
And the wrath of God came down.
Na ghadhabu ya Bwana ikashuka chini.
And there was no remedy.
Na hakukuwa na uponyaji.
I have seen a mighty, mighty healing come into this land.
Nimeona uponyaji mkuu sana ukilijia taifa hili.
Only through repentance.
Kupitia tu toba.
And the return to right.
Na kurejea haki.
The whole of Vihiga will cry back to Jehovah.
Vihiga yote itamlilia Jehovah.
And they will repent for abusing the carriers of repentance.
Na watatubu kwa kuwatusi wabebaji wa toba.
Butere from this side.
Butere kutokea maeneo haya.
All the way into Namaingo, Uganda, they will overflow on this side.
Kuingia kote Namaingo, Uganda, watatiririka upande huu.
Mwanza, they will pour in here.
Mwanza watamiminika humu ndani.
See pastors running from other nations.
Naona wachungaji wakikimbia kutoka kwa mataifa mengine.
To come and see what the Lord is doing in Kenya.
Kuja kuona kile ambacho Bwana anatenda Kenya.
So if this is the mighty wave of healing.
Kwa hivyo ikiwa hili ndilo wimbi kuu la uponyaji,
let nobody miss this.
Mtu asikose hili.
It is going to be tremendous.
Inaenda kuwa kuu ya ajabu.
There is a woman, she has lost her land.
Kuna mwanamke alipoteza shamba lake.
Some of them have lost their husband.
Wengine wao wakapoteza waume wao.
Some of them have lost their babies.
Wengine wao wakapoteza watoto wao.
A man who has lost his wife.
Mwanamume aliyempoteza mkewe.
They are looking for healing.
Wanatafuta uponyaji.
They are asking for healing.
Wanauliza uponyaji.
But who will heal them?
Lakini nani atakaye waponya?
If Jehovah does not heal them.
Ikiwa Yehova hata waponya.
So this is going to be the mighty healing in the land.
Kwa hivyo huu unaenda kuwa uponyaji mkuu katika inji.
That the God of heaven.
Ya kwamba Mungu wa mbinguni.
He that spoke judgment to this land.
Aliyenenea inji hii hukumu.
And he brought judgment to the land.
Na akaleta hukumu katika inji hii.
That he can finally come back to heal them.
Ya kwamba hatimaye anaweza kurejea kuwaponya.
And bind up their womb.
Na aweze kufunga vidonda vyao.
Bind up their souls.
Afunge nafsi zao.
Bind up their wounds.
Afunge vidonda vyao.
And heal their wounds.
Na aponye vidonda vyao.
Hallelujah.
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 What a tremendous time.
Ni wakati mkuu lioje.
That the nation of Kenya.
Ambao taifa la Kenya.
Has gone into.
Limeingia ndani mwake.
But make sure I don't miss the rapture.
Lakini hakikisha kwamba hauukosi unyakuzi.
The wedding of the Lamb of God.
Harusi ya mwanakondoo wa Mungu.
I know that the Lord has spoken mightily.
Najua kwamba Bwana amenena vikuu sana.
Right now he told me to speak to all across the earth.
Sasa ameniambia ni wanene wote katika dunia yote.
And when I spoke to the United States.
Na nilipo wanenea umoja wa majimbo ya Marekani.
You saw the tremendous floods that swept that place.
Muliona mafuriko ya ajabu yaliyofagia mahali pale.
And again on homosexuality.
Na kuhusu ushoga.
When there was the big homosexuality marriages taking place in California.
Wakati kulikuwa na kuoana kukubwa kwa washoga kukitendeka California.
In that mighty vision of the Lord.
Katika hayo maono makuu ya Bwana.
He drew for me the map of the United States of America.
Akanichorea ramani ya umoja wa majimbo ya Marekani.
And then he painted California black.
Na akaweza kuichapisha California kuwa nyeusi.
He is asking for repentance.
Anaulizia toba.
To prepare the way.
Kuandaa njia.
For the coming of the Lamb of God.
Kwa kuja kwa mwanakondoo wa Mungu.
And even the pastors.
Na hata pia wachungaji.
This is the turning point.
Huu ndio wakati wa kugeuka.
At which now you will move in a different direction.
Ambamo sasa utasonga katika mwelekeo tofauti.
I have seen an overflow.
Nimeona mfuriko.
Of the mighty, mighty anointing of the Holy Spirit.
Wa upako mkuu, mkuu wa Roho Mtakatifu.
Of the last anointing, the latter anointing.
Wa upako wa nyakati za mwisho.
I've seen tremendous rain.
Nimeona mvua ya ajabu.
It began from Kakamega.
Ilianzia Kakamega.
On June 5th.
Tarehe tano ya mwezi wa sita.
The year 2005.
Mwaka wa 2005.
Now he has shown it to me in a big level magnitude.
Sasa amenionyesha kwa kiwango kikubwa.
And he's coming to anoint the pastors.
Na anakuja kuwapaka wachungaji.
It will rain in this land.
Itanyesha katika inji hii.
Thank you, Jesus.
Asante, Yesu.